More music at MajorHighlight.com.
Ekele na ibuku ga abụ ọma ịna-egosi m ebere gị n'ụtụtụ na-egosikwa m tụkwasị obi gị kwa abalị chi ndị ebube onye bụ eze ọ chineke bụ eze chineke ibe eze lee n'ịdị elu ka iyiriworo dịka uwe onye nwe m chi ndị ebube site na mgbe ebighị ebi ka ịnọkwa n'ebe dị elu dị ebube ihe ama gị niile na-egosi ntụkwasị obi gị chineke nke ukwuu ebube na ịma mma dị n'iru gị chi ndị ebube eze niile nke ụwa ga-atụkwa egwu ebube gị mba niile ga-atụkwa egwu aha Jehova n'ihi na Jehova emewe onwe ya ka ahụ ya n'ime ebube ya Hallelujah. Chi ndị ebube isitewe na eluigwe legide ụwa anya were n'izu ume nke onye nọ n'ụlọ mkpọrọ Chineke onye na-atọpụ ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ na ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ tọpụ ha mere ndị nọ n'ọrịa ebere ka ha nwere onwe ha chi ndị ebube onye na-alụ ọrụ dị ebube nara ekele na mbuli elu n'aha Jesus Christ bụ onye nwanyị Amen.
Every situation, yeah.
ebube gị wụ chineke gbara mụ na ndị ezinụlọ m gburugburu. A sị m ihe ọma niile ị na-emere m, ọnụ m apụghị ịkọcha, n'ihi na ọ karịrị akarị bụ ihe gị bụ chineke na-emere m. Chi ndị ebube dịkwa ngọzi. Ị na-ede m onwe gị nsọ ruo mgbe ebighị ebi. Mmadụ niile dum nọ n'ụwa ga-abụ isi ala nye gị. Halleluya. Chi ndị ebube, ọrụ aka gị niile dị ebube. Ọ mara mma nke ukwuu. Ebube, ebube, Jehova dị ebube. Echeta obi akwụrụ gegenge m. Chi ndị ebube, ọghị ịbụ zụtụrụ na mba nụ ya na mba. Chineke ịdị ebube, ọkụ na-enwu na mbara igwe ka ị bụ. Jizọs Kraịst ọkpara Chineke ịdị ebube. Ebube mbara igwe ka ị bụ. Ebube mbara igwe, Jizọs ịdị ebube. Chi ndị ebube, onye ukwu na ọgba agha. O mere ndị amụma Baal ịwa. O mere Fero taa kwuchi ọnụ ya na ndị agha ya n'etiti oke osimiri Uhie. Chineke ịdị ebube makwa mma nke ukwuu. Ebube gị na-eburu ndị gị agha. Ebube gị na-emeri ekwensu. Chi ndị ebube, ebube nke duru ndị Izrel n'ọzara. Jizọs Kraịst ọ gị nwa. Halleluya. Amen.
When I wake up in the morning, I see a bright new day. My heart is full of joy for the life he gave to me. My mind is full of peace for the blessings of life. I look up to the sky, I saw the birds singing, singing. I look into the sea, I saw the fishes dancing, dancing. I look into the bush and I saw the trees waving, waving. I raised my voice to sing that Jehovah
Music on MajorHighlife.com.